Ngiyabonga kakhulu umfoti Joseph. Ningahlala phansi sanibona kusihla bangani. Ngijabule kakhulu ukuba lapha eChicago kulentambama ukukhuluma nalesi sigejane esithandekayo sabantwana bakaNkulunkulu. Futhi kubonakala kukuhle kakhulu kuma ngemuva kwepulpiti, futhi lokhu sekube yizinsuku eziningana bengihlezi ekameleni lapho ngilindile emizuzweni enembalwa edlule. Futhi ngenkathi niqala ukucula lithi khona kuphela, uBilly wabuka ngapha kimi, ngikwehle unyembezi oluncane ngaphakathi kwenhliziyo yami. Angazi noma niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini noma cha, ngaphakathi ukuzwa lelo culo futhi khona kuphela, futhi ngacabanga lokho kukanye, futhi ngiya emsamo. Sishayele sengiyuka namhlanje kuseni, sangena esikhathini esincanyana nje esedlule, futhi safika ngapha. Futhi ngakho-ke isizathu sami sokuba lapha namuhla, esinye sezizathu singukuthi ngokusobala ukubona nina bantu abathandekayo. Ngihlala ngithanda ukuza eChicago, ngizizwa ngisekhaya ngempela manje. Lokho ngukuthi angidingekile ukuba ngisho lokho kule ntambama, kodwa lelo yiqiniso. Bese-ke ngithola ukuhlala ukuba nomfowethu Boze. Futhi ngamuzwa wangibiza ngolunye usuku wayesethi ungeza ukhuphuke ngesonto na. Ngase ngithi qhabo, angeke ngikwazi ukukwenza futhi uJoseph. Ngathi mina nje umngami ulindele omncinyane nganoma yisiphi isikhathi. Ngathi angikwazanga nje ukuhamba. Wathi awu, bengihamba ngiya phesheya kwezilwandle. Wayesethi ngathi ngizoza ukuzothi hamba kahle, noma isikhathi eside kangaka sikubiza kanjalo ngendlela yabashumayeli, asivalelisani ngoba sizophila phakade ndawonye. Ngakho-ke sivele sithi isikhathi eside kangaka aze aye ngaleya, futhi simfisele izibusiso zikaNkulunkulu, futhi sithole ukusho kanjalo phambi kwebandla lapha. Kwasekuthi-ke ngacabanga mhlawumbe ukuthi njengoba ngithola ukusho phambi kwakhe nebandla, mina ngokuvamile kulezi nkonzo zokuphulukisa enginazo angikwazi ukuzizwakalisa imizwa yami kubantu ngendlela engifuna ngayo. Bengifuna ukuzwakalisa kuleli bandla kule ntambama ngendlela ezedlula zonke enginayo, engeyinhle neze, kodwa ukubonga kwami kumfowethu uBoze umelusi wenu. Mina njengoba ngikushilo, njengoba ngenza kumkami, ngathi kukhona umswidi omncane ngimthanda ngempela. Ungibiza ngokuthi Bruder Branham, futhi ngimbiza ngoJoseph. Ngakho-ke niyazi ukuthi siluhlobo luni lwabangane, futhi lo mfana esizoba naye igama lakhe kuzoba nguJoseph, futhi lokho kunjalo. Ngakho-ke siyamazisa ngempela umfowethu Joseph, yena hayi ngoba uhlezi lapha, lokho ngokuthi ukube ubezobe engasekho bekuzoba ngcono. Kodwa nginabaningi abathandekayo, abangane abaqotho engibazisa kakhulu. Ngisanda kufika emizuzwini embalwa edlule, ngikhuphuka ngo-South Shore Drive. Ngicabanga ukuthi nibiza lokho kanjalo laphaya yini. Mina noBilly besixoxa, wayesethi ubuyela emuva kulobu busuku babayina. Ngathi ngizobe ngikhathele kakhulu Billy, ngathi ngizoshumayela kabili ngiqagele namuhla, futhi ngathi kuzoba ngizobe ngikhathele kakhulu. Wathi uyazi ukuthini? Wathi ngicabanga ukuthi umfowethu uBoze ungomunye wabafo abahle kunabo bonke engake ngahlangana nabo. Ngizokusho ngamazwi omfana wami Dito, kunjalo. Ngifundile ukuthanda umfowethu uJoseph, nakho engikuthandayo ngaye izinto eziningi. Okokuqala, ukuba ngumfowethu ongumKristu. Okwesibili, ungathembela kulokho akushoyo. Ngiyakuthanda, ngiyayithanda indoda ukuthi uma ikutshela noma yini izokumela. Enye into yile, ungumngani wami noma ngabe nginephutha noma nginaphutha. Manje noma ubani angaba umngane wakho ngenkathi ulungile, kodwa lapho usephutheni khona-ke usengumngane wakho. Manje akuzona zonke izikhathi lapho ngilungile, niyazi ingxenye enkulu kunazo zonke yesikhathi ngihlasimbe ngisiphutheni, kodwa noma ngabe ngisiphutheni noma ngiqinisile, uJoseph Boze ungumngane wami. Ngimbonile ezivivinyweni ezinzima, ngimbone ngezikhathi lapho umphakathi ungazi lutho ngakho, lapho sibhekene nesikhathi sokuvivinywa. Ubelokhu emeduze kwami njengomfowethu, futhi ngikubonga kakhulu lokho. Ngike impela kube nabantu abazama ukungidikibalisa bathi umfowethu Joseph ungowabangcwele bosuku lwakamuva, noma usuku lwakamuva kuyini na, imvula yosuku lwakamuva na. Ngathi angikatshali noma ungeyokuqala, yesibili, eyakamuva, noma konke phakathi nendawo, ungumfowethu. ukuhlangana kwethu ndawonye umhlangano wake wathi kukhanselwa eChicago iliyono emhlanganweni wetende ngoba bona ngangingakaze ngimbone empilweni yami ngawukhansela umhlangano wetende ngenxa yokuthi babengewusekela umhlangano kamfowethu Joseph nina nonke nikwazi lokho kodwa lokho kuyiqiniso ngangisanda kubuya eStockholm eSweden neqembu elalinami lathi ngathi ingabe lokhu ukubambisana okugcwele kwawo wonke amabandla na yebo ngase ngithi lewo mfo omncane abakhuluma phezulu lapho liyini ibandla laseSweden ngaleya umfowethu Petrus ayazi ngalo na ngathi ingabe uyabambisana na awu umfo owayekhuluma nami wathi qhabo uyabo umfowethu Branham bekuyo kuyolimaza imihlangano yakho wathi ngoba uyimvula yosuku lwakamuva ngathi uma engeke yabe lapho nami ngeke yilokho kuphela ngathi uma singakhethi mahlelo lokho kusho wonke umuntu angekhathali ukuthi ubani uma kuyimethodist baptist ufakazi kaJehova noma ngabe kuyini bazoba lapho ngokufanayo nje futhi asikwazi ukudonsa utshani obomile futhi sithi lo mfo akanalungelo ngoba singabazalwane ngokuphelele ndawonge futhi yileyo ndlela esifuna ukuhlala njalo singayo ngakho ke akunendaba ukuthi baya kuliphi ibandla bona sonke singabazalwane kuKristu futhi lapho sizala khona ngokusha ngomoya futhi ngiyamazisa mfuthu Joseph ngaye yonke inhliziyo yami futhi kona ke ngiyacabanga nje manje lokhu akushiwo wonke kimi futhi angine lutho engilocabanga ngaphambili kodwa ngiyacabanga nje ngenkathi ekhuluma nami lapho ukuthi ngaphambi kokuba ahambe azi ukuthi ungumuntu empofu uphila nje ngokuphiwa ngabantu njengami ukuthi ngaphambi kokuhamba mhlasimpe bayothatha umnikelo wothando wendoda ngaphambi kokuba iwele ngangifisa sengathi ngangikwazi ukwenza lokho ngimbuzile emizuzwini embalwa edlule ngithe mfowethu Joseph uzozithathela umnikelo wothando na uthe mhlawumbe kanjalo mfowethu Branham kulobo busuku mhlasimpe bazokwenza ngithe bengifisa sengathi bengingakuthathela wona mfowethu kodwa ngithe uyophatheka kabi uma ngenzile kodwa ngithe ngithanda nje awukaze ungizwe ngithi ngisho lezo zinto emsamo ngoba angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami kodwa mfowethu noma yini ebengingayenza ukusiza leyo ndoda eqhubeke bengiyokwenza ngoba ngizokutshela ukuthi kungani ngenkathi ngangisezindaweni eziminyene anazi lutho nonke ngakho nikwenzile ngangilapha ngesingisikhathi ngiya phesheya kwezilwandle futhi ngenza amalungiselelo futhi ngilungele ukuhamba ngintula amadola ayizinkulungwane ezimbili ngokuba nokwanele ukukhokhela ithikithi kunjalo enele ukukhokhela ithikithi kodwa ngokukholwa uNkulunkulu wayengibizile futhi ngangihamba futhi Joseph ngokuphefumulelwa angizange ngimtshele kodwa ngokuphefumulelwa waphuma futhi wawuthatha lowo kanye nabantu kungekho kukhandleka ngithi nje besizo ya phesheya kwezilwandle futhi sidinga imali ukuze siqhubeke noma ukuthize ngalolo hlelo futhi ngakhuphula lowo mnikelo eChicago ngokukholwa sakwenza ngathenga amathikithi ngakusasa ngase ngihamba bengifuna ukusho ukuthi yena eyakukho yonke into eyenza kulobu busuku kwangathi inkosi enhle ingambusisa kahle ngempela futhi imthumele manje mhlawumbe akakazi abe kulengxenye yezwe ngaphambili ingabe wena mfowethu Joseph lapho oyakhona akaqondi nje ukuthi naye ubhekene nani ngakho ke ngiyazi ukuthi kuyinto enzima lapho ungene eAfrika ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzoba nomfowethu futhi ambosise kukho konke futhi kwangathi angazuza imiphefumulo kuKristu ngaleya futhi ngithemba ukuthi inkosi enhle ikwenza kwenzeke ukuthi ingaba nje nomhlangano oyimpumelelo ngokwengeziwe ake waba nawo kuye yonke impilo yakhe futhi abuyele eChicago kabusha kanjalo njalo futhi elungele ukubuyisela kuyini abantu bemvuselelo enkulu lokho kuzombenza abe yisithunywa senkolo lapho ehamba ngalesi sikhathi ngiyazi ukuthi lolo hlobo luzwakala lungavamile kini abantu bakwamanye amabandla lalela wena isithunywa senkolo siyena umuntu oshintsha isizwe sakhe ukuze siphile isithunywa senkolo ngumuntu ohambayo aphinde yabuye uPaulu wayeyisithunywa senkolo sikhulu kulezo zonke izwe lake lasazi ngabe kunjalo na uma nje uqaqesha indoda futhi uyithumele ngaleya futhi wenze ikhaya layo lapho ihlala impilo yayo yonke ivele yashintsha isizwe sayo akusona isithunywa senkolo leso isithunywa senkolo sisuka kwenye indawo siye kwenye na kwenye ndawo futhi nje Paulo wahamba yonke ndawo wabese buya wapinda wapuma futhi yonke indlela futhi abuye ngakho ke uPaulo wayesithunge senkolo mfowethu Joseph kwangathi uNkulunkulu angakubusisa ngokuphepha njengesithunywa senkolo khona ke uzokubuyisela futhi inkosi kubusise futhi kini nabantu abathandekayo lapha eChicago bengizobuza mhlawumbe ingabe ukhona kulayo phakathi kwethu namuhla na uma ekhona phakamisa isandla sakho othile ngakho ke mhlawumbe unomhlangano omkhuleko kulobu busuku khulekela khulekela abagulayo uma uthanda ukukhulekela abagulayo namuhla ebusuku phakamisani izandla zenu wonke umuntu ongathanda umhlangano akhuleke awu kuhle kuhle lokho khona ke sizobe sikhulekela abagulayo kulobu busuku ngizobashiyela amanye amakhadi lapha ukuze bawakhiphe ecishile kamenxa ihora lesithupha noma into enjalo futhi ungehla futhi uthole ikhadi lakho lomkhuleko futhi sizokhulekela lesithupha na ngehora lesithupha nquna ya kulungile ngehora lesithupha nqo manje ke kulobu busuku lokho kuzoba kahle kulungile manje into yokuqala uma uBilly Paul ezwa ngami phenyane emotweni libone ukuthi sinawo yini amakhadi omkhuleko asinawo ngabe ninawe na kunento ongayenza ngayo uma bengenayo na kulungile okay lokho kuzilunga kulungile futhi kulobu busuku sizobe sikhulekela abagulayo manje kule ntambama sekuba late futhi asikaze siqale uyazi ukuthi sinjani sithe ukuthatha kancane ukuqalisa bese sithathe kancane ukuma lokho yi kodwa ngithanda ukwenyukela lapha futhi ngikhulume nani bantu abathandekayo futhi nizobe nikhulekela umngamo othandekayo ningakwenza lokho ngomfo omncane ozayo na usifazane omncane mpofu ngempela unesikhathi futhi sibheke kuye lowo ongabonwayo ukuba akhululwe
In the book of St. John, I'd like to read just a few
manje incwadi likaJohane ongcwele ngingathanda ukufunda amazwi ambalwa nje futhi ngikhulume nani imizuzwana futhi Oh yebo ngani ngiyabonga mfowethu futhi manje sizozama ukuphuma cishe emizuzwini ngamashumi amathathu uma inkosi ithanda ngifuna ukukhuluma nani namhlanje asifunde emibhalweni kuJohane ongcwele noma hayi uJohane ongcwele uJohane wokuqala isahluko sokuqala manje ngiyababona basezantsi lapha abangani bami uLeon noJean abafana abathi ababe babili komakhelwane benu lapha bayaqopha futhi ngithi empeleni laba bafana baya kuyo yonke imihlangano futhi baqophe futhi banakho eThepini ngithumele iTape ku omunye wayeshumayele intshumayelo ngolukusuku ngase ngithumele iTape hey bengicabanga ukuthi bengizodingeka ngithenge izwe lonke ukuze ngithole iTape cishe amadola ayisishiya galolunye ngeTape ngicabanga oh hey ngibabuzile laba bafana ngathi kuthiwani ngalokhu na aw hey umehluko omkhulu kangaka owawukhona kulokho abanakho futhi banawo wonke umlayezo kanjalo njalo bayisihlahle sincane yala bondliwa ngesinkwa sombila kodwa kungani siza kuzonisiza kakhulu kakhulu kungilethe ngiphiphile kuze kube la sengikulungele ukuyithatha ngiyethembile kuwo impela amathunzi okufa lenkolo yakudala yangisindisa ingahle ingapholishwa ngendlela okufanele ibe ngayo kodwa ngifuna izibusiso zikaNkulunkulu kimi kungakhathaleki ukuthi ipolisheke kangakanani futhi manje futhi inkosi ibusise laba bafana babili abavele banikela ngempilo yabo ngaleyo nhloso nomsebenzi wabo manje sesizoqala kufunda ngevesi lesihlanu phansi nje kuhlanganise levesi lesikhombisa
This then is the message which we have heard of him
Nanti izwi esalizwe kuye silishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ngokukhanya ubumnyama bukho kuye nakanye
If we say that we have fellowship with him and walk in darkness
uma sithi sinenhlanganyelo naye kepha sihamba ebumnyameni sinamanga senza iqiniso kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokho yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi lika Jesu Kristu indodana yakhe liya sihlambulule ezweni zonke akukuhle lokho na manje singakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje na Baba wethu sezulwini ngikhuluma namuhla kulezetha meli ezithandekayo zabantu ababoshelwe phakadeni mhlawumbe abaningi babo sebevele bageziwe egazini lewundlu benza izingubo zabo zabamhlophe zihlanzekile bathethelelwe zonke izono zabo neziphambeko zabo futhi balindele ukubizwa kwabo kweliphezulu futhi size ukuzokhuluma nokuba nalenhlanganyelo encane ndawonye nomfowethu ngaphambi kokuhamba aye phesheya kwezilwandle ukuyofeza umyalo omkhulu othi abani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Busisa umfowethu othandekayo Nkosi ekuthunyweni kwakhe. Busisa ibandla elincane elimlindile manje ukuthi abuye lilinde ngomkhuleko umelusi wabo othandiweyo. Busisa umsizi wakhe ozothatha indawo onke amalungu nabantu. Busisa ukufundwa kombhalo futhi manje siphe inhlanganyelo kanye nawe khona manje ngasezweni ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Manje ngikhuluma ngezwi nezwi lenhlanganyelo ngiyacabanga ngikhuphuka lapho kungahle kube isikhathi simangalisayo ukukhuluma nje ngenhlanganyelo imizuzwana embalwa. Lokho kungenye yezinto ezinkulu kakhulu. Wonke umuntu langazelela inhlanganyelo. Abantu namhlanje bazothi nizoza nami nje ngapha endlini sikashana na ake sibe nesikhathi sincane senhlanganyelo. Khona ke izikhathi eziningi osomabhizinisi bayothi uzoba nelantshi nami namuhla ngedina na noma siphume futhi nje sidle ilantshi encane ndawonye sidle ucezu lukaphaya noma kuthize isikhathi senhlanganyelo ukudla ukudla kuhambisana nenhlanganyelo. Futhi sisakhuluma kule ntambama kwangathi umoya ongcwele kaNkulunkulu ngathatha izwi likaNkulunkulu futhi wondle wonke umphefumulo olambile phakathi lapha ukudla kuhambisana nenhlanganyelo. Futhi umuntu akayikuphila ngesinkwa sodwa isho iNkosi kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Umoya ongcwele khona-ke uyathanda ukudla nokuhlanganyela nekholwa. Izikhathi ezinje pho zonke sibuthene etafuleni elikhulu manje lapho izinto ezinhle zikaNkulunkulu zinqwabelene phezulu nje. uNkulunkulu unezibusiso zakhe eziyimihlomulo nakho konke sikudingayo. Konke amavithamini konke sikudingayo ukusenza sisuthe siqine sibe amaKristu aphile saka acaliswe ngomoya wakhe agezwe ngegazi lakhe futhi sikhathi sinje pho ukuthi singahlanganyela. Futhi wako wacabanga isakha sakudala esake sashiwo yindoda umama waye kusebenzisa lokhu kaningi izinyoni zophaphe ezindiza ndawonye kunjalo. Zibukeni angeke ubone amajobane imithuthambi ndawonye ngokuba azikwazi ukudla ukudla okufanayo. Umthuthambi uklebe ungadla noma yini nje igwababa lingahlala phandle lapho phezu kwesidumbu esifile futhi lidle. Ijoba belingeke likwenze ukuba belingakudla bekuzolibulala. Alikwazi nje ukukudla liwelela ngale ensimini kakolo futhi liqala ukudla ukolo lizihlanganisa nohlobo lwalo. Kodwa nansi ingxenye emangalisayo. Ubuwazi ukuthi igwababa lingadla isidunjini esifile liphinde lidle unokolo na lingakudla kokubili. Kodwa niyabo niyabo ufanele ubabhekisise labo bafo lelo hlobo abangahlala emhlanganweni futhi benze sengathi bayawujabulela umhlangano futhi babuyele baphume futhi bathathe izinto zezwe. Akanjalo amakholwa enhlaliswano namuhla. Kodwa sithanda ukuzibuthanela kanye nalabo abazahlukanisa nezinto zezwe ababizelwe ngaphandle futhi benziwa izidalwa ezintsha kuKristu Jesu futhi behlanganyele ezibusisweni zikamoya ongcwele. Yeka into emangalisa kanje pho. Manje umuntu wazalelwa ukuba abe nenhlanganyelo. Umuntu ekuqaleni emuva ensimini yase-Edeni wayenenhlanganyelo emangalisayo. uNkulunkulu yehla futhi ahlanganyele nahambisana nabo bakhe abesilisa nabesifazane njalo usihlwa ngokuphola kwakusihlwa. uNkulunkulu wayezokwehla ngaphansi kwezihlahla ezinkulu zesundu mhlawumbe kukhanya kwakhe okungcwele njengoba kwakunjalo kukhanya phansi ku-Adam no-Eva kulelo sonto elikhulu obala. Inhlanganyelo noNkulunkulu babengenalutho lokukhathazeka ngalo inqobo nje uma babehlanganyela. Ngithanda inhlanganyelo namadoda, ngithanda ukuphuma futhi ngikhulume nabantu abathanda iNkosi futhi ngibe nenhlanganyelo nabo ngoba sibone into efanayo, izinjongo zethu ziyefana, imibono yethu iyefana. ngithanda ukukhuluma nabantu nginomngane ohlezi khona laphansi othanda ukuzingela nokudoba. Izikhathi eziningi siba nenhlanganyelo eningi ndawonye, sihlezi nje sixoxa ngalezo zinto ngoba siyazithanda lezo zinto. Manje kodwa inhlanganyelo enkulu kunazo zonke ukuthi noma yimuphi umuntu ake abanayo kwakungenkathi enenhlanganyelo noNkulunkulu, ngenkathi uNkulunkulu esezinikele yena uqobo evulekile kumuntu ukuba ahlanganyele emuva naphambili nesidalwa sakhe, umdali nesidalwa sakhe. Manje ngenkathi uNkulunkulu ehlanganyela no-Adamu ensimini yaseyideni, u-Adamu wayengena lutho ukuba akhathazeke ngalo, konke kwakuhamba ngokuthula futhi kuhamba kahle. Wayengadingi ukukhathazeka ngezingubo zakhe, wayengadingi ukuba akhathazeke ngazokudla, wayengadingeki akhathazeke ngokugula, wayengadingeki akhathazeke ngokufa usizi, wayengazi lutho ngakho, inkululeko nje njengomntwana. Wayenobaba wasezulwini owayemgadile futhi ehlanganyela naye nsuku zonke, bekungeke yini kube ngokumangalisayo ukuba besingabuya kanjalo futhi na? Futhi niyazi wonke umphefumulo ohlengiwe namuhla ophila ngaphansi kwenhlanhla yalolo hlobo lwenhlanganyelo noNkulunkulu na? Uyakukholwa lokho na? uNkulunkulu uzonakekela futhi ahlinzeke konke sikudingayo kulolu hambo. Futhi ekupheleni kokuvalwa kwaleli thabenakele lidali lifayo, uNkulunkulu wethembisa kusinika elinye. Amen. Uyazi ke lombono omncane oxakile mayelana nokuthi lapho sifa ngingase futhi ngikuzwakalise ngisekhaya. Umfowethu Joseph washo ngesinye isikhathi, ngangizophendula umbuzo wowesifazane obungase uphambane kancane, wathi mfowethu Branham. Ngathi manje mfowethu Joseph nakho ngifune ukukusho noku, wathi bheka ungakusho, wathi lapho sibhala imithetho yethu nesikukholwayo kuleli bandla siphetha kukefana, hhayi ungqi, siyakukholwa lokhu nokunye okuningi esikuzwa. Ngakho ke lokho kuhle kakhulu, ngiyakuthanda lokho. Manje ngenkathi uJohane uyishumi nane ngenkathi ethi endlini kababa wami kukhona izindlu eziningi, ekhuluma kubafundi bakhe ngaphambi kokumuka, angikucabangi lokho kungokwamatshe nezitini nodaka. Ngikholwa ukuthi ithabenakela ikhuluma ngalo lalingomunye umzimba okwakuzohlala kuwo. Niyabo, ekhaya likababa wami kukhona amathabenakela amaningi noma izindlu. Dilizani leli thabenakele, ngiyakulivusa ngezinsuku ezintathu. Kanti futhi uma leli thabenakele lasemhlabeni lidilizwa, sinelilodwa eselilungisiwe futhi elilindile. Niyabo, khona-ke ngiyakholwa ukuthi lapho si bengimi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule entabeni Wilson ePaloma, njalo phandle lapho eCalifornia, leyo ndawo enkulu yokubuka kude lapho obona khona iminyaka eyikhulu namashumi amabili ezigidi zebanga lokukhanya, futhi zazibamba isikhathi, futhi ukuthi isayensi iphendulwa kanjani emfundisweni yabo yezenkolo. Ngiyanitshela ngenkathi ngiye esikoleni futhi ngilalela leyo sayense, ngizokutshela akukho lutho olufana nengalufundiso esikoleni. Niyazi ubaba wami wayevame ukuhlala phansi futhi wayethi ebhayibhelini, wayethi Bili, kungenzeka kanjani emhlabeni? Ngathi babayi, ilanga limile ngokuphelele, ubufakazi besayense futhi umhlaba uyalizungeza. Wathi uJoshua wathi wamisa ilanga. Ngathi uzokwenza kanjani lokho na? Ngathi babayi, siyafundiswa esikoleni. Ngase ngithi bakufakazisile ngokwesayense. Wathi awu, mhlawumbe bakwenzile kodwa lokho lolo akusilo uhlobo lwami lwesayense, washo wakholwa. Wathi uJoshua, futhi ngabuza uthisho weBhayibheli esikoleni, wathi awu, kusobala, niyazi uJoshua labo bantu ngalezo zinsuku babengazi lutho, noNkulunkulu wavele wabuka ukungazi lutho kwakhe futhi wamisa izwe esikhundleni. Kodwa manje kufanele bakuhoxise lokho, ilanga liyahamba, ilanga nalo liyaphenduka, bakufakazisile ngokwesayense, ilanga liyaphenduka. Ngesikhathi ngise umfana ngiya esikoleni, babethi lapho kushona ilanga liveza ukukhanya phezu kwezinkanyezi, bese kuba yizinkanyezi ezibonakalisa ukukhanya kwelanga. Manje bona bayafakazisa ngokwesayense ukuthi ngeke kube njalo, kuthethe izigidigidi nezigidigidi zeminyaka ngokukhanya kwelanga, ukuhamba amamayela ayizigidi eziningi kakhulu ngehora, noma ngabe kuyini ukuhamba ukusuka elangeni ukufika kwenye yezinkanyezi. Ngakho-ke akunjalo, inkanyezi yenza ukukhanya kwayo manje. Umfana kamfowethu Mo uthweswe izigu futhi omunye wesayensi enkulu yafika lapha emavikini ambalwa edlule futhi wamsingatha futhi wamnika umfundazi wakhe. Washo e-Washington DC banezincwadi zososayensi zakamuva eziyikhulu namashumi amabili nane ezikhuluma ngayo yonke isayensi yesimanje efakazelwe ngokwesayensi. Wathi insizwa kungakuthatha iminyaka emibili ukufunda ukuqede leyo ncwadi futhi ngemuva kokuzifunda uziqede kuzomele ulahle konke ukufundile ngoba kuzoba khona okwehlukile. Futhi lapho esho lokho ngaqhumisa u-amen omncane emuva lapho, kodwa ngacabanga bengingama futhi ngisho lokhu, kodwa nginincwadi lapha iminyaka ezoyiphenya iqhubeke njalo njalo. Awusoze wadingeka ukuba uyekethise, iyohlala ifana ngoba iphefumulelwe, bafanele babuyele kuyo ngaso sonke isikhathi. Wo, ungazami ukufunda, wenze izinwele zakho zibe mpunga, uzame ukutadisha isayensi. Tadisha nje iBhayibheli likaNkulunkulu ngoba liyincwadi emsulo akunazo zonke. Kona ke ngicabanga ukuthi noma nini lapho lo mphefumulo ophuma emzimbeni singena kwenye indlu engakhiwe ngezandla, singena ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi lapho sithabenakele naye ebukhoneni benkosi Jesu. Futhi lowo unamandla onke, ngiqonde owazi konke ukuyo yonke indawo. Bese kuthi ke uma enjalo sinjalo lapho singena ethabenakele lethu elisha laphaya. Futhi ke uma ethe lapho kubuthene ababili noma abathathu ngiyoba phakathi kwabo, khona ke ubophezelekile ukuba lapha kule ntambama. Ngokuqinisekile njengoba likhona izulu nomhlaba, uJesu Kristu khona manje, kodwa lokho okuyikho usesimweni esingabonwayo. Ngeke sambona, kodwa kukhona okuthize ngomphefumulo womKristu ukuthi lapho umuntu eqonda lapho ubukhona bakhe bulapho, uma ebukhoneni bento ethize angayiboni. Siyazi ukuthi kunomsakazo odlula lapha manje, kunomabonakude odlula lapha manje, amehlo ethu awakwazi ukukucosha, kodwa kukomunye umhlaba. Kanjalo nezingelosi zikaNkulunkulu ezibekwe kuleli gumbi zibhekile kule ntambama. Izingelosi zikaNkulunkulu zikanise ngakulabo abamesabayo. UJesu khona yonke indawo ngaso sonke isikhathi esibhekile, futhi siyazi ukuthi lokho kuyiqiniso. Ngiyacabanga ngenkathi u-Eliya ezansi lapho eDothani, ngenkathi uGehazi ephuma futhi wabuka ngaleya wayesethi, wo, yonke impi yamaSiriya babheke sebewukanisile lo muzi futhi sizungezwe. U-Eliya wathi baningi abanathi kunabanabo. Wathi awu, angiboni muntu. Wathi uNkulunkulu vula amehlo alo mfana, futhi lapho amehlo akhe vuleka izintaba zazivutha nezingelosi zomlilo, izinqola zomlilo, impela ulapha. Futhi lapho amakholwa angamaKristu engakukholwa lokho kukhona manje, khona manje ehlezi ndawonye, ehlezi lapha ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu, kuKristu Jesu. Ehlanganyele, amen, ngasezwini likaNkulunkulu. Umoya ongcwele lapha ethatha izwi likaNkulunkulu ngombono elikhipha lifake kuyo yonke inhliziyo, kanjalo njengoba izwi liphuma futhi lonke ikholwa lilemukela. Wo, uma besingama futhi sithathe amalungelo ethu esiwaphiwe nguNkulunkulu, ingaleso sikhathi lapho uNkulunkulu engake akhiphele lo thambo lesifuba emhlane womuntu futhi afake kuye umgogodla wangempela wevangeli lemfashini endala kuye, umuntu othile ozomela iqiniso kungenandaba ukuthi kubukeka kumnyama kangakanani. uNkulunkulu wavumela abantwana bamaHebheru ukuba bahambe ngqo bangene ezithandweni zomlilo ngaphambi kokuba aze aphendule isandla. Uhlala elapho ungesabi, uhlala ekhona, amen. Khona ke uma izinyathelo zolungileyo ziqondiswa yinkosi, yini sifanele siyesabe na? uNkulunkulu abe nawe, ngubani ongamelana nawe na? Hohe, cabanga ngakho. Wo, uma uNkulunkulu evumele izingxenye zakhe zasezulwini zisiqoqele ndawonye emhlanganweni, amen, ukuza manje ukuthola leyo ndawo yokuphuma njengoba umoya ongcwele ethatha izwi futhi egxoba njengesando somoya edwaleni. Hey, tlapula izinhliziyo zethu ezingamatshe futhi ususe ukukholwa. Lokho kungakholwa nenhlanganyelo ngasezwini, inhlanganyelo iyamangalisa. Lapho u-Adamu no-Eva bezehlukanisa noNkulunkulu ngesono, bebahlukanisa baba umhambuma ngaleso sikhathi kungekho nhlanganyelo, bezulazula bephelelwa amandla. Nanso ke inkinga ngabantu namuhla isono sihlukanise abantu kulolo hlobo lwenhlanganyelo namuhla siyamangala ukuthi sizokwenza kanjani lokhu futhi siyamangala ukuthi sizokwenza kanjani lokho uJesu wathi abahedeni bafuna izinto ezinjalo kanjani thina siyakudla kanjani nokuthi siyakwembathiswa kanjani noma sizokwenzani ngalokhu lokho noma ukunye ngemva kwazo zonke lezo zinto uthi abezizwe abangakholwayo bayafuna kodwa uyihlo osezulwini uyakwazi nikudingayo ningakamceli yeka isimo sokungakhathali manje Ngani nginentombazane endala namehla ansundu ezansi lapho kungani yayigcuma isuku othangweni yedle noma yini ayikhathali inqobo nje uma ngimi lapho yathi babayi ngiqukule hamba uyodlala ayikhathali nje ngacabanga oh uNkulunkulu uma nje bengingaba kanjalo ngingakhathali nje Izinsukwini ezimbalwa ezedlule umfoti Joseph wangikhuthaza kakhulu ngibone izinto eziningi zivuka emabandleni okwakungafanele kube khona futhi awu ngangingum-Irish neyazi kwadingeka ngiphume futhi ngimise konke mina uqobo futhi ngangizophuma futhi ngithi lokhu ngeke kube kanje futhi lokhu ngeke kube kanjalo ngeke kwenze ngoba uzelona uhlelo lukaNkulunkulu ungenise izinto phakathi lapho ezingafanele zibe khona nakho konke lokhu futhi ngangazi ukuthi kwakungalungile akulungile ngokomphalo futhi mina into yokuqala niyazi ngiqala ukuzithola ngithi kuphuma kancane emgqeni ngiba munqu ngemaphandle lapho ngase ngihamba ngiqala ukukhuleka noJoseph wedla wathi bheka ngisanda kufunda umlando kaMartin Luther futhi umbuzo wawungukuthi abazange bazibuze ngoMartin Luther ekwazi ukubhikishela ibandla likaKatolika futhi azidlulele ngakho kodwa isimangaliso esasikhona ngoMartin Luther yiyo yonke intshisekelo eyeqile eyakulandela futhi wasukuma waphuma kukho konke yilokho kusemqoka ngase ngizwa ngokwakungathi ukuthi uKristu wathi kuyini lokho kuwe na ngilandele wena ngizokunakekela ukusele wena vele uqhubeke ungilandele kunjalo-ke bese ubuyela ekungakhathazekeni futhi kulungile Lapho umuntu ezihlukanisa noNkulunkulu uba umhambuma ezulazula yonke indawo futhi isithombe sinjepho sanamuhla lapho umuntu wephuma ngempela enhlanganyelweni noNkulunkulu kuleli viki yi-Methodist ngeviki elizayo yi-Baptist bese kuthi-ke uba yilokhu nalokho nokunye ezulazula ephonswa ngapha nangapha yiyo yonke imimoya yemfundiso inhliziyo ibifanele iqiniswe angisho ukuthi ufanele ube yi-Methodist i-Baptist kumbe noma yini ufanele ukulungisana noNkulunkulu lapho akunendaba ukuthi uyakuliphi ibandla kuphi iqembu nihlanganyela noma yiliphi iqembu lokuthi ngabe yi-Assemblies noma yi-Oneness noma yi-Tunos noma yakamuva sokuse izimvula kumbe noma ngabe kuyini inqobo nje uma inhlanganyelo yenu ihlanzekile noNkulunkulu amen iBhayibheli lathi thina igazi likaJesu Kristu liyasihlanza kuzo sonke isono futhi khona ke sibane inhlanganyelo omunye nomunye amen ngiyakuthanda lokho hey indlela Khona ke uNkulunkulu wabona lowo muntu ephuma enhlanganyelweni khona ke ufanele enze ukuthi ize ukubuyisela isidalwa sakhe emuva lapho ayengathola khona inhliziyo yakhe futhi lapho esasingathola khona indlela yaso ebuyele emuva manje yilapho ingxenye edabikisayo eqala khona manje Manje umuntu uzame ukufaka ukuthile sikundleni saleyo nhlanganyelo kusukela kuqaleni kwesikhathi manje namhlanje sithi impela wonke umuntu woza ujoyine isonto lethu sinakho iMethodist ifuna kukholwa lokho kwelabo iBaptist kwelabo iKatolika kwelabo iPresbyterian kwelabo iPentecost kwelabo ubupostoli kwelabo futhi kulokho babumba isimemezelo sezivumokholo futhi banaleli bandla elimisiwe nesikejana sesivumokholo futhi ngakulokho bazisho ukuthi lelo yindlela yokuba nenhlanganyelo Lalela ukwazi ukuba nenhlanganyelo ngaleyo ndlela ungajoyina lonke ibandla elikhona ezweni futhi ube usengaphandle kwenhlanganyelo noKristu. uNkulunkulu wenza lecebo kuphela emuva lapho ekuqaleni lapho ehlamba iwundlu noma imvu futhi wendlala umata wokwemukela ukuze uhlangalwe sintulu buyele enhlanganyelweni futhi lokho kwakungegazi amen. Manje nizwa okuncane kakhulu ngegazi namuhla sihlala sikhuluma ngezinye izinto sikhuluma ngezikhathi nangebhomu leathomu. Zilungile lezo zinto kodwa mfowethu kimi ngaphandle kokuchithwa kwegazi akukho ukuthethelelwa kwesono futhi lapho igazi selibhecwe ngokuyikho kuyaqedwa ngesono nomuntu ubuyele enhlanganyelweni noNkulunkulu amen. Esikudingayo namuhla imvuselelo enhle yakudala ethengwe ngegazi amen. Ukuphila kulele emgudwini wegazi futhi lapho igazi likaKristu lisihlanza kukho konke kungalungi khona-ke sinenhlanganyelo noNkulunkulu. Ungaphenduka noma ukhuphuke futhi wenze ukuvuma uye kuvivinyweni kwezinyanga ezisithupha ufafaze ngesigubhu sikasawoti futhi ube ngowebandla le-Methodist yebo mnumzane futhi ube nenhlanganyelo nabo bonke kulungile lokho. Noma ungakhuphuka ngebandla le-Baptist futhi uthole isandla sokunene senhlanganyelo futhi wenze ukuvuma ubhaphathizwe emanzini ube nenhlanganyelo nebandla le-Baptist ake ngikutshele ebandleni le-Pentecostali ungakhuleka isikhashana uze ukhulume ngezilimi futhi ube nenhlanganyelo nabo bonke kodwa mfowethu dadewethu uze umphefumulo wakho ugezwe egazini likaJesu Kristu usoze waba nenhlanganyelo naye kulungile. Futhi lapho umphefumulo wakho usugeziwe egazini lewundlu bonke ububi inzondo umona kucabana zonke lezi zinto sezifile igazi lenza ukubuyisana amen. Ingaleso sizathi namhlanje enhlanganyelweni yethu yePentecostali enhlanganyelweni yethu ehlukene evangeli ligcwele sinokuningi okuqhubekayo kuningi kakhulu umhosha nezinto emizimbeni yethu ngoba izinkolelozo zethu nezinto njalo sekungenile yingoba lowo uzobhuma futhi abe yilokhu nomunye aphume abe yilokhu nomunye aphume futhi aqale ihlelo noma inhlangano. Senakangisizathu salokho yingenxa yokuthi inhliziyo yomuntu yayingalungisele noNkulunkulu kwasekuqaleni. UNkulunkulu sifuna sonke njengomzimba wodwa, umzimba wodwa wamakholwa abhaphathizwe ngomoya ongcwele. Amen. Oh hey uNkulunkulu wendlala umata wodwa ukuhlangana nabantu phezu kwawo wakungumata wokwamukela lowo kusuka ebudlelanweni obake bawa ukubuyiselwa emuva yigazi. Ngegazi unenhlanganyelo ukubuyiselwa enhlanganyelweni noNkulunkulu. U-Adamu akakwazanga ukuhlangana phezu kwesayense yakhe yezenkolo wazithungela amaqabunga omkhiwane kodwa kusebenzanga wazenzela eyakhe inhlangano wazenzela elakhe ihlelo kodwa kuzange kusebenze. Futhi namuhla wonke inkathi ngishayela ngenyuka ngizungeza ohlangothini lwekoloni yakho yabanqunu ezansi lapha isendleleni enhla lapha abakwazi ngisho nokulinda kuze kube ilanga seliyashisa belele beziwundulile ebhishi phansi lapho abesilisa nabesifazane ndawonye kwakubukeka njengesigejanesa angazi ukuthini futhi bonke mhlasimbe besonta ebandleni elithize ndawo besho imikhuleko embalwa lapho ngobuhlalu noma becule ihubo lokubonga ndawo mhlawumbe emakhwayeni futhi balale phandle kanjalo kukhombisa ukuthi okuthile kudedelile izidalwa eziziphethe kahle abantu abahluzekile ngeke benze kanjalo. Mfowethu iqiniso lelo uma uke cela ukuthinte kukaKristu enhlizweni yakho uyosuka ezindaweni ezinjalo amen. Manje ya lokho kungahle kungavumelani ungahle ungavumelani nalokho kodwa yehlela kuleyo nhliziyo ngesinye isikhathi ngqo futhi ubone ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani ngakho. Ngiyalitshela ngisho nentombazanyana yami yempofu ayikakabi neminyaka emibili ubudala yaphuma ekameleni lapho yaphumela ngolunye usuku phandle egcekeni futhi kwakukhona wesifazane phandle lapho wayegunda negqoke izingubo ezincane ezindala ezibukeka kabi futhi lowo mntu anawo neminyaka emibili ubudala wangena futhi wathi wo babayi ngeliyeninikazi likohlwe isiketi salo manje nakho lapho khona uyabo ingane yazi kangcono. Kodwa lapho abesilisa nabesifazane bevumele izinhliziyo zabo zibaswe ngamademoni amandla kadevele Kukaze kube konanga phandle kwento yonke kuyo yonke iminyaka eyayiyohundula amadoda futhi lokho kwakungodeveli ukuhundula abesifazane njalo lokho impela noma amadoda noma yimuphi kubukeka sengathi isigejane sezilwane zangaphambi komlando ezilele zihunduliwe phandle lapho zinganane mbeza iBhayibheli lathi bayoshiswa unembeza wabo ngensimbi eshisayo Futhi labo bantu abafanayo lona engikhuluma ngaye kakhulukazi engimaziyo manje ucile kwayeni ohe banenhlanganyelo namaqembu abo impela kodwa inhlanganyelo noKristu yebo mnumzane ngiyazi lokho kunamandla mfowethu dadewethu kodwa uNkulunkulu esisize uma ibandla lePentecostali lingabuyele ekazini likaKristu futhi usuhambile kunjalo buyele muva kwakuvamise ukuba yisono kudala ukuthi abantu bakithi bePentecostali ukuthi benze kanjalo babengakwenzi esikhathini side sedlule kodwa bayakwenza futhi manje yingoba ipulpiti liyaxega Ucala ukucabanga ngokuthi ngowaleli bandla noma ihlelo noma enye into efana naleyo ungcono ube nenhlanganyelo futhi noKristu amen kuzoba yinto embi kabi ngolunyelo lezi zinsuku enye yezinto ezidumazayo ekwahlulelweni ukweva ngeke abe khona uyazi ukuthi ukubhubha kwakhe kuyini umqambi manga nesela bayazi ukuthi kuyini ukubhujiswa kwabo lapho bema phambi kukaNkulunkulu kodwa lapho kufika kudumala yilabo abangaba amabandla ePentecostali bayojikiswa bayohlagothini lilodwa ngokuba bazi kangcono futhi bangena kukho ngamabomu Amen. Hallelujah. Sikudingayo namhlanje ivuselela enhle ifanjile kudala eminyakazayo. Asibuyele endaweni yakho futhi ngaphansi kwegazi lenkosi Jesu ngaphansi kwenhlanganyelo. Kube yindlela yokusondela njalo ezansi kudabule onyakeni, ezansi kudabule kubantu. Bekisisane ezansi lapho ukuphela kwendlela kaNkulunkulu kwakuyiyo. Incwadi endala kunazo zonke eBhayibhelini uJobe. Lapho uJobe esondela kuNkulunkulu futhi waba nenhlanganyelo noNkulunkulu ngegazi elachitheka, uJobe wanikela ngemvu isikhathi ngasinye lapho eya enhlanganyelweni. Abakhonzi beTestamente elidala kusukela le kudabule. Ule kuGenesise kuze kuyothi ngqunga le eTestamenteni elisha njalo uma beyobana enhlanganyelo noNkulunkulu babenza umnikelo wokushiswa bahlabe iwundlu ukuqala ngoba basondela ngaphansi kwegazi uJobe ngikathi waye esondela kuNkulunkulu wayebulala iwundlu leyo incwadi endala kunazo zonke eBhayibhelini yalotshwa ngaphambi kokuba uGenesise alotshwe uMose walobo uGenesise manje emakhulwini eminyaka kamuva Kodwa qaphelani uJobe wayeyincwadi endala kunazo zonke futhi kusukela le eideni uJobe wayeyokwenza umhlatshelo athulule igazi lewundlu futhi ngalelo gazi wayeyovuma iphutha lakhe bangathi uNkulunkulu ngaba nomusa kimi manje futhi ngisondela kuwe ngegazi Uyazi ukuthi kungani abantu bengaphendulwa umkhuleko yabo ngendlela okufanele baphendulwe ngayo na beza emsebenzini ekusetshenzweni ngesayense ephathelene nengqondo esikundleni sendlela yegazi kunjalo woza ngegazi udle lifayo elithandekayo igazi lakho eliligugu alisoze lalahlekelwa amandla lize lonke ibandla likaNkulunkulu elihlengiwe lisindiswe kuba lingabe lisona yilokho esifanele sidlule kukho igazi elichithiwe futhi lapho uJobe wanikela ngegazi elichithiwe lapho wayesondele kuJehova azi ukuthi uNkulunkulu wayengeke amamukele phezu kwanoma yini enye uma usondela kuye namuhla ngegama lendoda elungile ngikhokha izikweletu zami angimkhohlisi uhulumeni ngikhokha intela yami yeholo ngenza zonke lezi zinto ngingumakhelwane omuhle nokho uNkulunkulu akasoze akuzwa uma uthi ngiyilungu lebandla elithembekile ngikhipha okweshumi kwemali yami nganikela ngeminikelo emikhulu ebandleni ngiyinsika lapho uNkulunkulu akasoze akwemukela neze nakancane Wena uthi awu mama wami wayengowesifazane olungileyo ubaba wami wayeyindoda elungileyo umkhulu wami wayengumshumayeli konke engikwenzayo futhi angikaze ngikwenze lokhu angikaze ngebe angilokothi ngiphuze angilokothi ngibheme angilokothi ngiqambe amanga angilokothi ngizenze lezi zinto uNkulunkulu akasoza kuzwa futhi akule ndaba ukuthi ngubani ubumubi kangakanani uma uzoza ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngegazi lomhlatshelo uthatha futhi ubeka isandla sakho phezu kwekhanda lewundlu elifileyo lewundlu elifayo futhi uvume iphutha lakho futhi umemukele Koneke uNkulunkulu uyogcwalisa umphefumulo wakho ngomoya ongcwele eshisa bonke ububi obwenyama futhi ekwenze isidalwa esisha uJobe ngicabanga ngoJobe ngalolu suku njengoba baye wayenesikejane sabantwana babethi ukuphambuka futhi wayehlale ecabanga ngabantwana bakhe bekungeke yini kube ngcono kakhulu kuba onke amalunga ebandla eChicago ayenalolo hlobo lombono mayelana nezinganyana zawona ubungeke ube nobuhlongandlebe babantwana ubungeke uzibone lezi zibhelu zezinhlanga futhi ngiqonde ukuthi lezi zibhelu nezinto abanazo ngalapha namuhla ukudubula ukubulala ukweba ukudlengula nazo zonke lezi zinto kungenxa yokuthi abantu abanendaba nabantwana babo into yokuqala abayishoyo awu ngabafaka empetweni engane oyendezelayo bese bancane konke kungingakunikela kuthisha kasonto sikole bese yena ephuma emdansweni mhlawumbe ubusuku bonke angene elungiswe nje kokungathi uya esekusini esikudleni sokuya esontweni futhi ubeke abantwana bakho ezandleni zento efana naleyo na mama ngiyakudabukela ubufanele ubeke lowo mntwana oswele ezansi lapho futhi ufunde ibhayibheli beka izandla zakho phezu kwekhanda labo ubize uNkulunkulu uNkulunkulu yiba nomusa gcina indodakazi yami indodana yami yebo ngiyakuthanda kukwenza ngithathe lawo mantombazane amancane ya ngiwahlalise phansi lapho futhi ahlezi amehlo awo amancane lalele noma izindlebe zawo zilalele namehlo awo ebuka ngizobatshela mayelana konke ngoJesu nokuthi ubathanda kanjani nezinto bayokuqaba bheke ezihlalweni futhi bakhuleke njengathi sonke yileyo ndlela ezifuna kukwenza ngayo akunjalo na yileyo ndlela abaningi benu abakwenza ngayo Lokho fanele ukwenze ngangena ekhaya amaningi futhi abantwana bonke babuthene okwemikhuleko yomndeni njalo uNkulunkulu ubuzisa lo mndeni ilelo godi libophayo kube ubukwenzile lokho ekhaya lakho bekungebe bikho amacala amaningi kangaka ezihlukaniso nezinto ziqhubeka ngendlela iyenzeka ngayo ninenhlanganyelo omunye nomunye khona-ke ngibona uJobe abantwana bakhe bashada futhi bahamba ngezindlela ezahlukene njengoba benza njengezinyoni ziphuma esidlekeni uJobe azi ukuthi yayingekho enye indlela kungeyona indlela engenzeka ukuthi umuntu angake asondele ngayo kuNkulunkulu futhi abe nenhlanganyelo naye kuphela ngewundlu lomhlatshelo ngegazi uJobe wathi mhlawumbe abantwana bami bangaba bonile ngeza kunikela ngewundlu ngabo ukuthile kwatshela uJobe ukuthi kungcono akulungiselele kungcono alungele futhi lapho esenikele ngewundlu lomhlatshelo wabantwana bakhe ngolunye usuku kwenzeka izivunguvungu ziyafika futhi zabulala inqwaba yabo nomlilo kanjalo njalo nembubhiso kodwa ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke uJobe waqiniseka ukuthi wonke umuntu wayengaphansi kwegazi amen ukwenqatshwa kumalile namuhla lesi sizwe sibulala uKristu ngokushesha ngakho konke sidabukisa siqhelisa umoya ongcwele ngezivumokholo nangezinhlobo zenkolo sidabukisa umoya ongcwele Bengifunde esikhathini esingezinto ezedlule ngezwa ndawo ngalo mvangeli omkhulu uBilly Graham ngenkathi yaseScotland neyazi ukuthi yini indaba na uma abantu bepentekostali bebengahlanganisa amakhanda abo esikhundleni sokuhlukana futhi benze yonke into njengoba nenzile izinkonzo zenu beziyoqhubeka njengamaBaptist kodwa amaBaptist akususa kini kunjalo banemvuselelo beyandawo ngoba babonsa yonke into ababenayo ealtare umprofethi wabo futhi base behamba banamatshela emva kwakhe kodwa namhlanje akusukuma oyedwa kwi-assemblies futhi Hlalisa cishe izinkulungwane eziyisikhombisa futhi cishe nganginezinkulungwane eziyisikhombisa iziminga phandle futhi wayenezinkulungwane ezintathu masishintshane ngakho-ke lapho ngiya ngaleya ukuyombona ngacabanga umfana othile umdadlana esukumile njengokuthi Usho imvumelwano encane imvumelwano yasekulisa uJesu umntwana omncane ozalelwe emkhombeni kodwa lapho sekibonelwe womfanyana he kwakuhlukile lowo mfo omncane ecishe nje ophakeme kangako ngakingazi ngisho ukuthi kwakungudavid omncane walahla ibhantshi lakhe wathatha umbhalo futhi washumayela njengomshumayeli ngiqonde ukuthi uNkulunkulu wayenaye ngathi kukhona umfana omncane uNkulunkulu amthuma manje umani nabefundisi besonto nizomzungeza ningamvumeli azigukumeze ekhanda lakhe futhi nimyeke abaleke lesike jalise imali futhi nimzungeze futhi nibeke ukuthi onye kufanele phezu kwakhe uzosindisa izinkulungwane zabantwana abancane kodwa ngangimi ngaleya e-Oregon e-Grants Pass e-Oregon ngobunye okusa ngaphambi kukamfowethu Hall kanye nabo ngathi bhekani ngeke kusebenze ngathi kwabanye beqembu ngathi kuthiwa nike ngokuthola uDavid omncane manje ukuba eze edolobheni njengalokho kwenza na ngani wathi uyi-oneness ngathi engigatshela ukuthi uyini uNkulunkulu naye awu kusobala manje i-assembles yadingeka ibatholele uDavid omncane futhi i-Church of God yabatholela uDavid omncane futhi into yokuqala uyazi kunezinkulungwane zoDavid abancane sona impela isimiso uNkulunkulu ayezama ukusifinyelelisa kubantwana bayidilize into abalwazi usuku lwabo inkabi iyawazi umkhombe wenkosi yayo nomnyuzi uyasazi isibaya sawo kodwa abantu bami abazi kwasho uNkulunkulu kunjalo abalwazi usuku lokuhanjelwa kwabo kuyinto exake kakhulu ukuzama noma into exakile kuthezo zonke kwenza abantu bakaNkulunkulu babone usuku lokuhanjelwa kwabo impela bavele baqale ukudonselana kokunye okuthize noma abantu noma ukuthile futhi abazi ukuthi kuphathwa kanjani lokho bahambisa inhlanganyelo yabo ehlelweni esikhundleni sokungena kuKristu kwase kuthi-ke lapho uJob esebonile ayekwenzile manje-ke ukuthi wayewunikele kanjani lowo mhlatshelo ibhayibheli lathi abantwana bakhe babuthana naye manje benza amalungiselelo omunye umcabango u-Israyeli ngenkathi babenenhlanganyelo qaphelani abakwenzayo ngaphambi kokufika kwembubhiso enkulu ingelosi eyabhubhisa amazwe abo ingelosi ebhubhisayo into yokuqala eyenzekayo u-Israyeli wayalo kubathathe iwundlu futhi alibulale futhi abeke igazi phezu komnyango futhi wonke umndeni uyangena futhi udle lelo wundlu inhlanganyelo ngasewundlwini eligazingiwe udla isidumbu somnikelo ofile esikudleni sawo uNkulunkulu wathi nxa ngibone igazi ngiyodlula kini ingelosi yokufa yayingena kubathinda ngoba igazi lewundlu laliphezu komnyango futhi babephakathi lapha benesidlo behlanganyela ngasewundlwini kukanjalo enhliziyweni yethu lapho sibheca igazi lenkosi uJesu lisusa zonke izono khona-ke singaba nenhlanganyelo sidla izwi likaNkulunkulu sizungeze itafula likaNkulunkulu sihlanganyele ezintweni zokuhlonipha uNkulunkulu ushumayela ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu bonke abakuKristu bathi amen kunjalo ushumayela ukuthi zifanele silahle zonke izono ububi ukuxabana nezinto amen uthi ikhona leqiniso kunjalo inhlanganyelo ezwini niyabo ukuthi ngiqonde ukuthini na manje njalo indawo kuphela uNkulunkulu ake yahlangana nayo wathi uyoke ahlangane nomuntu akazange athembise ukuhlangana nathi emahlelweni akazange athembise ukuhlangana nathi nganoma yiphi yangendlela kodwa ngegazi elachitheka u-Israyeli wetestamente elidala akunendaba ukuthi babekuphi bona ngaphambi kokuba bakhonze uNkulunkulu bafika endaweni yokuhlangana evamile okwakuyithabenakele hlane wonke umuntu wayeyangaleya esiqongweni sequma futhi wayefuna inhlanganyelo noNkulunkulu wayengena ethabenakele hlane lapho ukuze ahlangane noNkulunkulu uMose ngenkathi uMiriyemu wayeshaywe ungochoko wangena futhi wawa phambi kukaNkulunkulu ngaphansi kwegazi elichithiwe niyabo zibeke endaweni wena uqobo manje kulobu busuku niyabongena ngaphansi kwegazi zonke lezi zinto ezisenhliziyweni yakho zikhiphe Hamba phambi kukaNkulunkulu ngaphansi kwegazi, uvuma amaphutha akho, futhi ubize, futhi ulungise, ngisize. UMose wathola impendulo yomkhuleko ngaso leso sikhathi ngoba wahamba ngendlela kaNkulunkulu ngaphansi kwegazi, ngokuba wayengabane nenhlanganyelo, wangena ngaphansi kwegazi. Manje qaphelani iwundlu lahlatshwa emuva etestamenteni elidala, babenethokazi elibomvu. Watshela uMose lapho beqala uhambo lwabo, wathi manje lungiselani ukuhlanzeka kwabantu lapho behamba beqhubeka, ngokuba uma benza okubi baphumile enhlanganyelweni. Futhi ngaphambi kokuba bahlanganyele, ngifuna ubenzele amanzi okwehlukana. Wayeseyalwa-ke uMose, thatha ithokazi elibomvu, ithokazi elincane. Manje ngifuna niqaphele igama elithi okubomvu lisho kuthize kimina nawe. Okubomvu kusho ingozi, kodwa okubomvu ebhebhelini kusho ukuhlengwa, ukuhlengwa ngegazi. Kusukela le kuGenesisi kuye esabulweni kunomuco obomvu wegazi, ubomvu yonke indlela. Qaphelani, babefanele bangene ngaphansi kwegazi elichithiwe. Manje wathi thatha ithokazi elibomvu. Manje ngabe wake waqaphela ngokwesayensi na? Uthatha into ebomvu ngempela, futhi ubuke ukubomvu ngokubomvu, futhi kubukeka kumhlophe. Wake wakwazi lokho na? Ukubomvu nokubomvu kubonakala kumhlophe. Futhi ngakho-ke uNkulunkulu azi ukuthi umuntu wayeyisoni ngokwemvelo, azi ukuthi wayenephutha kwasekuqaleni. Wenza amalungiselelo egazi elachitheka, futhi uNkulunkulu ebuka ngegazi lenkosi uJesu, ubona wena soni esibomvu simhlophe njengeqhwa, awusena sono. Lapho uNkulunkulu ebuka ngegazi likaKristu, akunendaba ukuthi wenzeni, ukuthi singakanani sono senzile, wenzeni. Uma igazi likaKristu selibheciwe enhliziyweni yakho, uNkulunkulu kubone kuphelele. Lalelani, ngizonitshela imfihlo encane emizuzwini embalwa mayelana nokuphulukisa ngokukaNkulunkulu nangezinto. Into yokuqala bangane, ukulungiselelwa kwenhliziyo yomuntu. Yebo mnumzane. Lapha ezinsukwini ezimbalwa ezidlule ngangiphezulu lapha eChicago, lapho isayensi endala yayivamise ukuthi umuntu ucabanga ngenhliziyo yakhe umpedo. IBhayibheli linephutha. Ayikho imikhakha yengqondo enhliziyweni ongacabanga ngayo. Umuntu ucabanga ngekhanda lakhe, ngengqondo yakhe. Kodwa manje bathola ukuthi uNkulunkulu wayeqinisile. Niyabo, umuntu akacabangi ngekhanda lakhe, ingqondo yakhe. Uno, ungumuntu kabili. Bheka umuntu lapha kuqala ngungu ngobuhlakani, kodwa bayasho ukuthi enhliziyweni yomuntu akasiyo inhliziyo yesilwane, akukho kunoma yipi enye inhliziyo. Kodwa enhliziyweni yomuntu kunegunjane elincane phakathi kwenhliziyo yomuntu engenalo ngisho ingqamuzana legazi kuyo, kodwa kungumsebenzi womphefumulo. Ngakho-ke umuntu ucabanga ngempela ngenhliziyo, hhayi ngekhanda lakhe. Manje uma ucabanga, yileyo-ke indaba sinamalungu amaningi ebandla asivivi namuhla. Abantu banokukholwa kobuhlakani, bayozwela bathi, ho, iBhayibheli liqinisile impela. Yebo mnumzane, niyabo. Banobuhlakani bokuthi, ho, ngiyakholwa ukuthi iNkosi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngimthathe njengomsindisi oqondene nami. Ubhema usikilidi, uphuze ugologo, uphume uya emidansweni, ulale kulawa amabhishi nezinto ngalapha. Impela uKristu ungumsindisi wami, ho, impela ngempela ngisonto ebandleni. Lokho ukukholwa kubuhlakani. Abantu abaningi bazoza emgqeni womkhuleko futhi bathi, womfo wethu nginokukholwa. Impela wokukholwa kobuhlakani. Kodwa lapho lokho kukholwa kobuhlakani sekwehlela kuleli gunjane elincane lapha, kuba ngokuyikho ngqo bonke labo develi besihoga bakwazi ukukunyakazisa. Kunjalo lapho sekufika izansi lapho umbuzo wesono usixazululiwe. Amen. Nxa ethi, hey, nginkosi ekuphulukisayo, lapho lokho kufika ngokukholwa kobuhlakani, kucasha izansi kulelo gunjane elincane. Abekho dokotela abenele eChicago abakutshela ukuthi uzokufa. Qhabo mnumzane, qhabo impela. Futhi uma bebahle ngempela, ilokho uNkulunkulu akwenzayo. Ungena ngqo futhi athathe lokho kukholwa kobuhlakani, futhi akukhulume kwehle kungene enhliziyweni yomuntu. Futhi lapho kungena enhliziyweni kuba yinto eyiyo ngqo. Lapho-ke uNkulunkulu uqobo lwakhe ngena enhliziyweni yomuntu futhi enze lowo mthelela omuhle. Amen. Uma lokho kukholwa kuphume emqondweni kungena enhliziyweni yomuntu, manje niyabona ukuthi ngiqonde kuthini na? Manje ngaphansi ithokazi elichithiweyo wathi ithatha leso sithokazi esineminyaka emithathu ubudala futhi sifanele sibe bomvu futhi bazosikhipha lapha okokugcina akufanele neze sibe nejoka entanyeni yaso wo ngiyakuthanda lokho nje manje lalela lokhu kungahle kushise futhi kushise futhi kushunqe kodwa kungcono ukukwenza isikashala nje kunokukwenza unomphela Bega lezo sithokazi sasimele uKristu futhi uKristu wayengaboshelwanga nanoma yini amen kodwa kwakunguNkulunkulu yedwa manje ningalingani niboshelwe ngokungalingani ejokeni nabangakholwayo ubani lapha nakulokhu nalokho futhi nizidlalela ngokungafanele nizifake ejokeni kulawa amaphathi nemidanso nezinto zigcineni kude nakho zifake ejokeni noKristu bekani ijoka lami phezu kwenu fundani kimi lesi sithokazi sasingenakuthwala ijoka phezu kwaso sifanele singabi najoka kuso kodwa-ke simelwe sibulawe phambi komphristi omkhulu kodwa-ke lapho umphristi omkhulu u-Aaron ebona ukuthi isithokazi sihlatshiwe u-Eliyazare wathatha igazi ngomunwe wakhe wasehamba walidweba emnyango kasikhombisa phezu komnyango phezu ngaphezu komnyango wethabenakele ubufakazi bomphakathi kodwa-ke isithokazi sasithathwa futhi sifakwe emlilweni futhi sishiswe futhi kodwa-ke sesikhishelwe ngaphandle kwesigcawu qaphelani kuhle kumele ngiphuthume ngaphandle kwesigcawu lokhu kwakubekwa endaweni ehlanzekile ngenxa yokuthi kwakungamanzi ukuhlukana kwabase-Efesu uPawulu watsho laphaya ukuthi uNkulunkulu ngokushunyayelwa kwezwi amanzi okwahlukana ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa ngezwi futhi izwi likaNkulunkulu lingamanzi okuhlukana ngokuba kungokwenziwa busha ngamanzi ngezwi ukuzwa izwi kuyakwehlukanisa manje ongakholwayo noma indoda esonweni yayingaphandle nansi ingxenye encane esingafuni ukuyidlulisa ukuthi amanzi okuhlukanisa afanele agcinwe endaweni ehlanzekile futhi umshumayeli oshumayela ivangeli ufanele kube indoda ehlanzekile eqotho hhayi ixhwala logwayi hhayi ixhwala lensangu hhayi isidakwa noma umdlalo wegalofu ngesonto entambama nokunye kanjalo Qabo mnumzane kumele kugcinwe esitsheni esingcwelisiwe esihlanzekile esingcwele lowo ophethe imfihlakalo kaNkulunkulu enhlizweni yakhe kufanele kube sebandleni elihlanzekile hayi lapho bedlala khona ibhingo egumbini elingaphansi ilotho babe namasapha esobhola phaya nokudansa kwabafo abasebasha ngani mfowethu uma kuke kwafika endaweni lapho kufanele ngenze lokho kuze ngibambe izethameli Ngizoyeka futhi ngithathe isigejane sezicupho bese ngenyukele Canada ngiyocupha ukuze ngiziphilise ambeni ngincamela ukukwenza kunokuthi ngazi ukuthi ngiyekethise evangelini elimsulwa lenkosi uJesu elingagcutshwe nalutho ngibe inhlanganyelo naye amen ngishumayela izwi akumele ube nawo wonke lo mpeto qhubeka nezwi futhi izwi lihlukanisa izoni esonweni sazo kodwa-ke wonke umuntu ephuma enhlanganyelweni ekhuphuka kuqala emanzini okuhlukana ebandleni futhi wafafazwa ngalawo amanzi manje kwakuyini na amanzi ayekhuluma ngomhlatshelo ofile owaqhubeka phambi kwakhe isithokazi esifile safa esikhundleni sakhe futhi lapho sishumayele izwi akusilo noma yiliphi ihlelo kukukristu umhlatshelo owafa esikhundleni sakho ukuba one esikhundleni uphumile enhlanganyelweni awukwazi ukuthela umkhuleko wakho uphenduliwe yonke into iminyama ngakuwe ngaphandle kwenhlanganyelo uyele ezwini manje izwi liya ekusikeni liyakwehlukanisa awu bungafanele ukwenza lokhu ubungafanele ukwenza lokho lokhu kulapha awusenayo nhlobo enhlanganyelo uzikhiphe wena esidlweni lawo ngamanzi okuhlukanisa akutshela okufanele ukwenze manje-ke into yokuqala niyazi ikholwa emva kokwenza lokho into elandela yo elayenzayo lahamba laya phambili-ke liyangena ikholwa manje liya phambili lapho liqhamuka eduze komnyango liyabuka libona imidwa eyisikhombisa igazi okusho ukuthi igazi lahamba phambi kwalo Manje lingena ngaphansi kwaleyo midwa izikhombisa igazi phakathi ngaphansi kwegazi bese ke eba nenhlanganyelo niyakubona na inhlanganyelo noNkulunkulu akukho inhlanganyelo kwenye indawo naleyo nto yonke ethabenakele ekulungisisweni ngaphansi kwesicawu ukungceliswa ealtare umoya ongcwele emva kweveli lapho owangena khona wasewehlisa sonke isithombe sikaKristu ungakhathaleki ukuthi bahleleke kangakanani ukora wahlela inhlangano wathi maningi amadoda angcwele kunomose ngakho-ke sizovele siphume unkulunkulu wathi zahlukanise naye khona manje ngoba wephule uhlelo lukankulunkulu niyabo inhlanganyelo kwakuyindawo eyodwa kuphela lokho kungaphansi kwegazi lichithiwe manje lalelani makristu eduze bukani ayikho inhlanganyelo ngaphandle komzimba kajesu kristu awukwazi ukuba nenhlanganyelo nonkulunkulu akumangalisi abantu bengakholelwa ekuphulukiseni ngokukankulunkulu akumangalisi bengakwazi ukukholelwa efashinini yendala ivuselelo eyathunyelwa ngunkulunkulu akumangalisi bengakholelwa kulezi zinto ezihlanza inhliziyo yomuntu ufanele ungene kuqala enhlanganyelweni ngaphambi kokuba uke uqonde lezi zinto ngenani nizwe izwi liyanehlukanisa liyanigeza bese-ke ungena ngaphansi kwegazi emzimbeni kakristu okungukuthi itabenakele laliwumfanekiso phelele kakristu iliza lesi sakhiwo ngizosakha futhi ngezinsuku ezintathu niyabo wayenguye bese kuthi-ke ngamoya munye sonke siholwa ngumoya ongcwele singene emzimbeni kakristu bese-ke siza ngaphansi kwegazi yonke imibuzo yesono yaxazululwa ngaphandle ngokushunyayelwa kwezwi ngomhlatshelo wewundla ealtare futhi manje sisenhlanganyelweni nokristu futhi singangena futhi sixoxisane nabo bonke labo abangaphakathi kwesakhiwo kukristu siyangena wake wambiza ngomgingqi ongcwele wake wathi uyahlanya ulahlekelwe ingqondo yakhe kodwa noma nini lapho ungena ngaphansi kwegazi elichithiwe futhi ube nenhlanganyelo uyahamba uwelele kuleyo ndoda oke wacabanga ukuthi yaklabalase kakhulu kakhulu lowo wesifazane omush umzwile ememeza ngalobu busuku lowo makhelwane owawukhuluma ngaye noma ufika wakutshela ngokuphulukisa ngokukankulunkulu uzolangazelela ukufaka isandla sakho kwesakhe wesilisa noma wesifazane futhi ube nezwi lenhlanganyelo kungani na usungene ngaphansi kwegazi ngaphandle kokuchithwa kwegazi akukho ukuthethelelwa kwesono akunendaba yokuthi ulunge kangakanani ukuthi usonda kuliphi ibandla ukuthi isiphi isivumokholo osishoyo ukuthi imiphi imikhuleko oyenzayo ngaphandle uma ungene ngaphansi kwegazi usalokhu ungaphandle kwenhlanganyelo nonkulunkulu bekungeke yini kube yizimangaliso manje uma lonke iqembu lethu khona lapha abanye abayisithupha noma abantu abangamakhulu amahlanu noma ayisithupha noma yini ekulezi zethameli bonke laba bantu ndawonye kule ntambama thina ngadliziyonye besingeza ngqo ngaphansi kwegazi njengoba nje singaphansi kwalolu phahla lapha ngaphansi kwegazi lenkosi ujesu kristu ucabanga ukuthi kuzokwenzekani njengamanje na ucabanga ukuthi kuzokwenzekani na ngani bekungeke kube khona umuntu obuthaka phakathi kwethu emizuzwini emihlanu elandelayo ohe isono esihlezi eduze kwakho siyolahlwa kakhulu singabe sisakwazi ngisho nokuma sithule umoya ongcwele uza ngapha amanzi okuhlukanisa ethululwa ivangeli sishumayele inkosi ujesu kristu emhlatshelweni wakhe ophakeme kakhulu namandla okuphulukisa ethululeka phansi ngekalvari ngani besiyoba nesikhathi esimangalisayo besingeke na bekungeke yini kube yinto emangalisayo leyo uma sonke besingangena enhlanganyelweni na bangake bathanda ukuba kuleyo nhlanganyelo na phakamisa isandla sakho manje lalelani bangane ngikhulume izinto ezinzima namhlanje ntambama ngezinhlangano manje akukhona ukuthi ngimelene nezinhlangano unkulunkulu uyazi ukuthi lelo iqiniso anginandaba nenhlangano kodwa indaba yakho ukuthi uma ucabanga ukuthi inhlangano izokwenzela okuthile akunjalo igazi likajesu kristu liwukuphela kwento engakwenzela okuthize yiqiniso lelo bese kuthi ke lapho lelo gazi lingena enhliziyweni yakho ngokucabanga kwengqondo kwakho konke kwehlukile ngoba ucabanga kusekela lapha khona ke niyabo nakho lapho uKristu eza khona enhliziyweni futhi imicabango yakho ingelungile akusiko ukuthi awu unkosazana Jones uthe angaya emidansweni akumhluphanga niyabo ucabanga ngukosazana Jones kodwa uma kusenhliziyweni ucabanga ngenkosi uJesu ukuthi ibizokwenzani niyabo yonke imicabango yakho ibuye lelapha futhi yilokho esikudingayo namuhla yile nhlanganyelo emangalisayo yenkosi Jesu Kristu noNkulunkulu esebuyile phakathi kwethu ekhuluma nathi. Manje buka manje uma lezi zinkanyezi bengibeka isikhathi ngolunye usuku endaweni yokubuka izinto kokude ngaphambi nje kokuba ngivale ngifuna ukukucabanga uma lezi zinkanyezi bathi bekuyo ngithatha ukukhanya ukuhamba ngiyakhohlwa ukuthi zingaki izinkulungwane zeminyaka ngesivinini ukuhamba ngesivinini sokukhanya ukukhanya ukuhamba ngaleso sivinini ukuza kulomhlaba izinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane zeminyaka ekuhambeni kokukhanya ukufika kulomhlaba ukusuka kwenye yalezo zinkanyezi futhi singabona iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili yebanga lokukhanya futhi ngaleya kukhona ukubenyezela kwezinkanyezi njengoba kunjalo lapha bekuyothatha isikhathi esingakanani ngelosu kusuka lapho lapha na manje uma ukhuluma ngezulu noma lapho sifa ukuthi sisuka siye endaweni ndawo lapho ongeke wakwazi ngisho nokubona phezulu lapho awuboni yini ukuthi uNkulunkulu uyifihlile inkazimulo esweni lenyama na sikhezi lapha ezindaweni zasezulwini manje omoya ongcwele lapha manje uKristu lapha futhi umzimba esiwumukelayo lapho siphuma lapha siya kwelinye izinga singene endaweni ebusisekile nenkosi Jesu futhi ekubuyeni kukaKristu esemzimbeni wakhe wenyama ebuyele emhlabeni lemimoya iyabuya futhi ithathe omunye umzimba omusha sha futhi siphila phakade amen ohe ukuba abantu bebengatshela umcabango khona manje wezingelosi zendla zinyuka kulawo maphaseji kaKristu indodana kaNkulunkulu zihambahambe esakhiweni ohe umehluko njepho wena usebukhoneni bakhe futhi lapho umoya wakho uzigcwala kakhulu kulelozwe elingaphandle futhi njengongozibuthe noma itshe elikhanyisa okwengilazi emsakazweni futhi lapho leyo mishini phakathi lapho ishaywa kakhulu noma iguqulelwe kulawo mazwi iyanobeka ize kushaye futhi kwenze kube ngokuyikho ngo umsakazo ungena lapha amakama asiwezwa ngezindlebe zethu asikwazi ukukucosha kodwa lelotshe elikhanyisa kwengilazi emsakazweni iyakucosha ithelevishini ngokufanayo iba yinto yiyo ngo futhi lapho kukhwela kwethu ngobuhlakani kwehla kungene enhliziyweni futhi kugcwaliswe kakhulu ngezwe elingabonakali ukuthi lonke izwi likaNkulunkulu liba yiqiniso eliyilo ngo niyabona ukuthi kiqonde ukuthini na lapho uNkulunkulu kusho kunanela ngokumelene nakho njengoba kwenza kulelotshe likhanyisa kwengilazi emsakazweni futhi likwenza kuphelele uNkulunkulu wathi ngiyinkosi ekuphulukisayo lokho kuya kuxazulula amen lokho kwenza kube ngokoqobo ngiyoba nani nakini kuze kube sekupheleli kwezwe lokho kwenza kube ngokoqobo yena ulapha manje kungaleyo ndlela lapho engiyiswa khona ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu ngenkathi leyo ngelosi yenkosi ibonakala ngalo busuku yathi ngizoba nawe ungesabi lokho ayokwenza wathi uyobonisa izibonakaliso nezimangaliso phakathi kwabantu ngimbuzile ngathi ngeke bakukholwe lokho wathi kuyokwenzeka ukuthi niyokwazi ngisho zona impela izifihlo zenhliziyo yabo nibatshele ngalezi zinto futhi ngakubuza lokho wakubuyisele kuKristu wathi ngizoba nawe bese kuthi lapho ngihamba ngiye emsamo abantu abagulayo noma enye into efana naleyo kulezo zinto kuba yinto eyiyo ngo ngiyakukholwa ngivisa sengathi ngingaba nokukholwa khona manje ukukholwa ukuthi wonke umuntu okulayo kulezi zakhiwo uzophulukiswa njengoba nje nginokukholwa ukwazi ukuthi umi khona lapha ngivisa sengathi ngingaba nalolo hlobo lokukholwa ngifise sengathi ngamunye wenu angaba nalo kodwa uma imicabango yethu nenhlanganyelo yethu iphuma emazingeni azukezile ezinto esizibonayo kuye ezintweni esingaziboni khona ke kuba yinto eyiyo ngo nje njengezinto esizibonayo noma eziyizo ngo kakhulu kongathi inkosi ngalibusisa sisakhothemisa makhanda ethu mzuzwana nje Baba sezulwini ngenhlanganyelo ngasemzimbeni kaKristu ngasezwini ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu simthanda kangakanani sibuthokozela kanjani ubukhona bakhe lapha manje indodana kaNkulunkulu enkulu evukile amazwi ayo angasoze ehluleka alotshiwe lapha ebhayibhelini ukuthi lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami ngiyoba phakathi kwabo futhi ulapha uNkulunkulu kwangathi wonke ongakholwayo ongavuselelwanga ongakaze eze ngegazi ubekade eyesontweni nje esenokuthukuthela esenemikhuba yezwe ababambelele kuyo ukukholwa kobuhlakani kodwa abakaze bagezwe futhi bahlanzwe ukuze babe nenhlanganyelo phelele uNkulunkulu yipha kule ntambama ukuthi khona manje kuyo kanye le ndawana ukuthi yonke inhliziyo izogezwa ihlanzwe egazini lewondlo bazongena enhlanganyelweni ukuthi inkonzo yokuphulukisa yakulobu busuku izoveza umhlangano omkhulu kunayo yonke yake yabanjelwa kulezi zithameli siphe khona Nkosi uzokwenza na ngokwenkazimulo kaNkulunkulu siyakucela futhi namakhanda ethu ekhotheme ngiyamangala nawo wonke umuntu wekhuleka nje uma nithanda ngiyazi ukuthi sekulethi kodwa bhekani bangane sekulethi ngezindlela ezimbili Usuku seluphelile ngesentambama ngalolu usuku usuku lokuqala luka May futhi iminyaka isiphelile futhi sekulethi kunalokho sicabanga ukuthi kuyikho ukufika kwenkosi kuseduze izinhliziyo zamadoda uyayibona lempucuko enkulu iwa icwila khona manje bheka nje lemelika yeke ihlazo bheka ukuthi uJesu wathini ezinsukwini zokugcina njengoba kwakunjalo kuNowa bayobe beganisa nezinto bukani izinkantolo zezihlukaniso emelika zinkulu kunazo zonke izizwe ezihlangene buka amanyala buka kuhlanekezelwa kwamakilabhu abahlanekezela ucansi phandle West Coast nakuzo zonke izindawo izinkulunkwane eziphindwe ngezinkulungwane zihamba unyaka nonyaka amanyala ukungcola ukungamesaba uNkulunkulu ukuthatha ukusetshenziswa kwemvelo komzimba nokuhlanekezelwa kokuthile abantu abanengqondo ehlanekezelwe amadoda ayaphuma aqhubeke nendlela enza ngayo abesifazane begqoke lezi zingubo ezincane ezindala ngaphandle abacabanga ukuthi banephutha impela abanaphutha izingqondo zabo zihlanekezelwe udeveli ubabambile abakwazi manje usuku olunjena pho ngabe wena ungaphansi kwegazi kholwa na uma ungekho ngenkathi makuthi inkosi uJesu nami kuphela sibheke lokhu uma kukhona umuntu lapha othembekile enhlizweni yakho futhi uyazi futhi ngokushunyayelwa kwezwi usuba ngokholwa yilokhu ukuthi unephutha ukuthi into ethize enhlizweni yakho ikutshela ukuthi unephutha uma usenazo lezi zinto futhi uyazifisa lezo zinto Awunjalo angeke udingeke uzenze ube nesifiso sazo nje niyabo obuka isifazane kuba mkhanuke usephingile vele enhlizweni yakhe hayi lo wothatha isiphamu adubule umfo wabo kodwa umthukuthelele ngaphandle kwesizathu uma wazi ukuthi unephutha ungasiphakamisa isandla sakho na uthi futhi Branham ngikhulekele manje ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzongingenisa ngaphansi kwegazi futhi anginikeze isehlakalo sefashile endala nenhliziyo yami ihlanzeke phambi kukaNkulunkulu uma lo muntu ephakathi lapha ungasiphakamisa isandla sakho manje nje ngaphambi kokuba sibe nomkhuleko na futhi uthi ngokuphakamisa nje isandla sakho hayi kimi kodwa kuNkulunkulu uthi kuNkulunkulu yiba nomusa kimi manje ngifuna inhliziyo ehlanzekile ngempela phambi kwakho ukhona umuntu noma kuphi kuvulando sesitezi noma kuphi na uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nawe uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise tetewethu kuhle lokho manje uNkulunkulu akubusise mfowethu kulungile thembeka kuNkulunkulu manje akumina awuphakamisi izandla zakho kimi kuNkulunkulu uNkulunkulu akubusise nenekazi ngiyakubona emuva lapho omunye o uNkulunkulu akubusise nenekazi nawe mnumzane nawe mnumzane uNkulunkulu akubusise nawe mnumzane yileyo ndlela yokwethembeka yileyo ndlela yokuba ngamadoda nabesifazane siphambi kukaNkulunkulu uNkulunkulu akubusise nenekazi ufuna azikishwe lezo zinto empilweni yakho impela uNkulunkulu uzokwenza into kuphela okufanele uyenze ngokuthi mvumela kwenze manje ngabe ukhona omunye ngaphambi komkhuleko na sisakhothamisa amakhanda ethu uNkulunkulu othandekayo oh baba leyo miphefumulo yabantu siyaqonda Nkosi ukuthi esakhiweni lapha nguye oyo sahlulela ngalolu suku akukho ngisho nomzililo ngawe emgwaqeni ubaba engazi ubazi kangakanani ke lapha abantu abaphakamisa izandla zabo ngobuqotho behlezi lapha kulamahora amade amancinyane alentambama belalele izwi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzohlanza yonke inhliziyo khona manje ngegazi leNkosi Jesu kwangathi yonke imikhuba sonke isono sokucindezelwa kumbe noma yini engalungile ngalaba bantu abathandekayo uNkulunkulu ngikholekela ukuthi uzokususa kubo khona manje siphe khona kwangathi bangaba amaKristu athobekile anomoya omuhle azonda ububi futhi athanda kulunga siphe khona baba umsindisi obusisiwe baqondise manje baba kwangathi wonke umuntu ophakathi lapha angamukela ukukholwa okukhulu njengamanje sibheke phambili enkonzweni yakulobu busuku Nkosi ukuphulukiswa kwabagulayo Oh ungaphinda futhi Nkosi kanye futhi ukuvumele kwenzeke na usukulwa ngaphambi kokuthi umfowethu aye phesheya kwezilwandle ukuthi angahamba enombono omusha enhlizweni yakhe ukubona umbuso kaNkulunkulu lethu phambi kwabantwana babantu kwangathi lena kungaba inkonzo emangalisayo kulobu busuku kwangathi wonke umuntu ogulayo ongena eminyango kaKristu angasinde ngokuphelele ungasipha khona Nkosi na Phulukisa labo abasweleyo umzimba wonke ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Sekube yizinsuku ezimbalwa impela ngisekhaya ngibe nezinkathazo eziningi nezinto niyazi ukuthi kunjani ngasekhaya bengingalele ebusuku bakuthangi kwaze kwasa ngangena ngaphuma lonke usuku la izolo izolo busuku ubuthongo obuncane kakhulu futhi ngavuka kulokhu kuza ngaphezulu lapha kuthi ukubanzima nginigcine isikhathi eside ngiyaxolisa kuligcina zonke leso sikhathi ngiyethemba ukuthi nina ngumoya ngcwele ngiqaphelile ngifuna ukusho lokhu uma ngincamela ukukunikeza umqumbe wezimbali omncanyana manje kunomqhele oyinqwaba ngemuva kokuba usuhambile niyabo angikaze ngibe nezithameli ezinhle emhlabeni jikelele kodwa angikaze ngibe neizithameli ezilalelisisa ukwedlula nginazo lapha kuleli bandla elincane lapha eChicago ninabantu ngalapha Ngiyaqaphela kulentambama benginakho enhlizweni yami ngenkathi ngize emsamo ukukhuluma ngokunye ukuthile ngempela umoya ongcele ubongetshela ukuthi emphongolweni wesivumelwano ebengizokhuluma ngakho futhi ngenkathi ngiye emsamo phezulu lapha ngacabanga inhlanganyelo kungaba yinto enhle kuyikhuluma ngenze into ethize ukuthi okungukuthi ngazithela phezulu kwalapho umoya ongcele wawungitshele khona kuba ngingakwenzi kodwa ngizamile ukulwa ngiqhubeke ake ngilitshele ukuthize nalokho engikushilo ngomfowethu uJoseph emizuzwini embalwa edlule uma nginephutha ngiqinisile noma nginephutha kanjalo nani akukaze kube khona umuntu osukuma futhi aphume kulesi sakhiwo kulentambama ngaso sonke isikhathi bangahle ukuba bahlezi lapha ngaso sonke kathi bazi ukuthi inkonzo yokuphulukisa iyeza futhi abaningi abakayi emakhaya bayodla isapha nihlezi khona lapha nami busisiwane inhliziyo yenu ngiyakuthanda ngizoniyisa phambi kukaNkulunkulu futhi ninamathele kukho lapho ningibona ngisho ngiyilwa Niyabo yiloke ngikuqondile lapho ngiseputheni ngezinge zikhathi niyabo lapho ngiseputheni manje ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzoninika yonke into enidingayo zonke izifiso zenhliziyo yakho futhi kwangathi wena unga bangake phakathi lapha abafuna ukuphulukiswa kulobu busuku na phakamisa isandla zakho wonke umuntu nje esakhiweni uNkulunkulu akubusise uyi kwangathi umusa wakhe ungaba nawe manje uma ukufanele uye ekhaya ngeke yini uhambe futhi uyophumula kancanyana buya cisha emva kwesikashana uzithathele ikhadi lomkhuleko uze wenyuke kulobu busuku futhi ukhulekelwe ngikholwa nje ukuthi sizoba nomhlangano omangalisayo anikholwa na amen amen uNkulunkulu anibusise ngibuyisele inkonzo manje kumfowethu Joseph ngizwe nibona emahoreni athi awabe mabili.